Tiexo incwadi Tien mawushe simpepe msa Woko tandas Aye, kodwa akulungi la Eish Natinka hala mina Izo, namhlanje, nakusasa Ngizobe ngikhala mina Ngikhala mina Izolo namhlanje nakusasa Ngizobe ngikhala mina Ikaze bayangizwa na hayi Uqe phansi ngedu Shizimpe wemalu Kaze bayangizwa na Abadala Uqe phansi ngedu Shizimpe wemalu Kaze bayangizwa na Ayiwunzi Malume nombuzo Ucoloma unzi Kodwa mina ngidinga impendulo Malume Laika Tina Siyohluphe kunaphakathi na Ayiwunzi Malo, like a ya, tena ha Sio chupe una para, tena Ayonzi Kukile nga chanda haza Aishi zimpepe msa Koto aglu mina Wemalu Katenka ala mela Izo, namjaki Nakusasa ngizobe ngikhala mina Nathi ngikhala mina Izolo namhlanje nakusasa ngizobe ngikhala mina Ikaze bayangizwa na hayi Uqe phansi ngedu Shizimpe wemalu Kaze bayangizwa na Abadala Pansing it, she's in pain. Woman, look, as if I am is one. I won't see Belling comes by it, Sashueleza. A matter is now as in a Isonozavasali. I Belling comes by it, Sashueleza. A matter is now as in a Umanu wawa Lami yafisa Shinji simekaya Koto aglungi nga Ayazai Aye Samile wanduma zatuma Ayochi Wela panana Koto aglungi nga Lama doko Natinka halamena Izolo namhlanje nakusasa ngizobe ngikhala mina Ikaze bayangizwa na hayi Uqe phansi ngedu Shizimpe wemalu Kaze bayangizwa na Abadala Uqe phansi ngedu Shizimpe wemalu Kaze bayangizwa na I won't see.